Nimayahu gumaysugu umahan gelad dagatane. Somaliyay gumaysugu umahan gelad dagatane. Goya der intow ku dalane gulul uri maya. Galgal dar sanaye andadu gudaha soo dhaaftay. Gawa markii loo culana gaaxda laga maalo. Kanuunada markii lagu cabanaada cagororeydo. Gabal soo baxnaad fiirsatay galab markay joogto. Waase kamun marid lagu dhayay meel xun ka galaya. Sidi aan isaga gooy leheya la garaweyna. Waa geed cirbaha naga mudayo gibil ka toobaya. Gadaal iyo horana diidan oo geeso bixi waayay. Waxaan gaatana iyo waxaan gumada jiidnaba. Gabal soo bax waxaan socono ee gaad ma bahalayno. Galaada haddaan muuqatiyo guula fara weyno. Gumaysigi hadduu bixi rabaa geerunu badaya. Gobaannimada waa loo dhashaa gula ka taagaya. Geliya laguma soo iibsadaya gogo lacageede. Gacalkaagu kuma sii karaya saaxiib gooniye. Gacantay ilaah ugu jirta goryaayaame. Cidiyo guddoonsiiyaba goono lahaata. Galaadaas ay muuqatiyo gula fara weyno. Gumaysigi haddaa bixi rabaa geerinu badaya. Galaabta uu amiirkeenni ku talada noo gooyay. Garbihiisunay wada fadheen gaarka kala hayay. Guutoonnino u soo diraya geeshash diriraya. Shabeellada galbeediya tabariir dirirto ay gaartay. Gurguurtaya cawaantiisi way galab carraabeen. Gentaalada markii lagu riidaya marti gororeyday. Ogaashaan layaal laga dilaya gaarka laga raacay. Gadaal soo ma fiirina baday orod ku gaarine. Gurguurtaya maciisina afkay cidda geliyeene. Gurguurtow galgalad baa ku xagay golofya duulaankii. Gaadiidkii aad soo dirtane gaadma lagu qaaday. Saraakiishi gaalad dhistane goobtii lagu laayay. Afarta gaar markaad eegtay ood guulna heli weyday. Inaad gaal u soo ooyda waa ku garaad liya. Islaamkaaga inaad soo gasha kula gudbooneeda. Gaalnimada ina joojisa garabsa tawxiidka. Adigoo islaamku kafaye gunuuga leexday. Gaalada adduunyada jirtana gacalka yeelanaya. Geeridu xaq weeye haddii qoorta lagu gooyo. Dabadeed go'aagii cadday lagugu gaadamo. Godka lagu cadaabyo haddii garab lagu seexsho. Gadaalna lagu soo celay gebi ahaanteedba. Garrun maaran oo kula dhaca mala ku soo gaaray. Markaas baad inaad gaal xuntahay garowsa doontaa.